Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu to this fourth episode. Yeah, the series God Through the Generations. Karibu sana mazee, mimi naitwa Waziri. Na mimi ndio ninako take through this journey, the series, and I pray that God ataku na wewe through a period. Sawa. So before we even do anything else, can we just pray wherever you are, unanisikiliza tu, to pray, and then God get to come into this, right? And Lord, we are so grateful for this time that you have given us, oh God, so that we may be able to learn from you and even know how our story is unfolding and the things that are happening. And God, I pray that you may just be with me even as I do this. May you empower me with your spirit. And for those who are listening, I pray that you may give them understanding of the Holy Spirit, oh God. Be with us until the end of this episode. We will surely give you thanks, oh God. We give you praise and honor. In Jesus' name, we do pray and believe. Amen. So, yeah, karibuni sana. Hapa hii ni episode ya 4. Wenye we still new, karibu sana to the family, to GTTG family. Na hapa we just seek to know more about God na our place as people, as humanity, and where we are from, where we are going, you know, and vitu kama hizo, and hiyo itakuwa such a blessing. So karibuni sana. Remember, on Facebook unatupata at God Through the Generations, unafika pale, you just follow us. Pia Facebook, Twitter, Instagram ni GTTG_KE. Sawa, unaweza fika pale ufollow. Pia hapo ndio we post the links to the audios, to the podcasts. So kama kuna podcast, una any episode yenye ujasikia, unaweza enda kwenye our accounts na utazipata pale. All right. So karibuni sana to this episode. Mimi ni Waziri. So a recap of what happened in the previous episode. Tunaona that world ilikuwa imeturn wrong, everything ilikuwa wasi walikuwa sinful, and the things tu ilikuwa wasi walikuwa nafanya the most corrupt. Unajua wasi walikuwa corrupt, wasi walikuwa wanat participate in sexual sin, and wasi walikuwa na indulge in, you know, all types of sorcery, vitu kama hizo. And then God aka decide hiyo story ishe hivyo. Then kulikuwa na call of Noah akatengeneza the ark, ikampeleka yeye, vijana wake watatu na wife zao, na pia wife ya Noah. Pia the animals walichukuliwa in pair, elephant pair, giraffe pair, hivyo sawa. And then after the flood ikakuja for 40 days, kila kitu ikakuwa destroyed, and then now we are here. Flood imeisha na Noah ametoka kwa ark na maboy wake na wife zao na pia wife yake, na animals washatoka nje. So now hapa ndio story yetu ya leo inaanzia. Alright. So wenye walikuwa na Noah in the ark walikuwa vijana wake watatu. Moja alikuwa naitwa Shem, moja Japheth na mwingine Ham. So Shem alikuwa the firstborn, and then Japheth alikuwa the second, Ham alikuwa the lastborn. Sawa. So one day, unajua after flood, Noah ali cultivate nini a vineyard, unajua. So wakati imeripe, unajua wasi wanatengeneza wine nini. So Noah akakunywa the wine, and aka, unajua vile inaweza kukufanyia. So alikuwa amelala uchi hivo kwa tent yake, right, tent ya Noah. But then now Ham, mwenye ni last born wake, akakuja ndani, akamwona babake akiwa uchi. And what alifanya, akatoka nje mali, akaenda akapata brother yake Shem na Japheth, akaenda akawaambia, "Hey, father amekunywa wine na amelewa, ako uchi kwa nyumba." Hey, vile wale wasi wamesikia hivyo wakachukua a robe, yeye Japheth na Shem, wakaweka kwa their shoulder na wakatembea na reverse, you know, like backwardly, mpaka wakaingia kwa tent ili wasione uchi ya baba yao, unajua. And then wakamfunika bila kumwangalia, unajua. Sijui kama una get your picture. On the other hand, Hamali alikuwa ameona uchi wa babake, right? So when now Noah aliamka from your stupor, kitu kama hiyo. Alikuwa ame from your ulevi na msiwe hiyo. Akakuja akajua what had happened. And when aliambiwa what Ham alikuwa amefanya, akasema may Canaan be cursed. So this Canaan alikuwa last born wa nani? alikuwa last born wa Ham. Alright, so badala baba kucurse nani, Ham alicurse mtoto wake. Alright, anyway, alafu akasemaje kuhusu Shem? Akasema, may the Lord, the God of Shem, be blessed, and may Canaan be his servant. So aka unaona aka curse Canaan that atakuwa waka wa nani wa Shem, and may God expand the territory of Japheth, may Japheth share the prosperity of Shem. Shem sasa ni brother yake juu yeye, Shem na Japheth ndio walijifunika hiyo robe wakaenda kufunika baba yao. All right, eh, so and then akasema Canaan atakuwa their servant. All right, so now wacha tuangalie their descendants, kwa sababu from hawa sasa wasi watatu is now wasi all the people wenye wana populate the earth size walitoka from these two, three people, watoto wa Noah, that is Japheth, Ham na Shem. All right, so wacha tu check descendants wa Japheth. Walikuwa Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, unaona? And then wacha niseme something kuhusu descendants wa Elisha. They were the descendants wenye they will become the seafaring people, yani wale wasi wenye wanatembea na the sea, unajua wana cross the seas into distant lands. So hawa ni Japheth. Hawana story mingi, kazi yao tu ni sea ship nini, wanapenda hiyo job sana. Hawa ni Japheths, hawa ni wasi wanatoka hapo. Then kuna wenye descendants wa Ham. Ham ni ule mwenye ali mtoto wake Canaan alikasiwa. Alright, so wacha tuangalie walikuwa nani. Descendants of Ham wa Kush alikuwa firstborn wake, Mizraim, Put, and then Canaan. Sawa. So descendants wa Kush wakakuwa kina Seba, Havila, Septa, Rama, and Septeka. And then Kush, huu jamaa alikuwa also the ancestor of Nimrod. Nimrod, wacha nikuambie kitu. Nimrod alikuwa the first heroic warrior on earth. Alikuwa hero. Kwa nini? Alikuwa anajulikana to be the greatest hunter of the world. Yani alikuwa anajulikana mazee akienda hunting yeye kwa anakosa, alikuwa ana get ku unajua kushika wale animals. All right. So hata jina yake ikakuwa proverbial. Yani walikuwa wanatumia in proverbs. Unajua like wasi wanaweza sema this man is like Nimrod, the greatest hunter in the world. So alitengeneza kingdom in the land of Babylonia. Wasi nitaka tushika hapa kidogo. Nimrod ali build a kingdom in the land of Babylonia ama Babylonia. With the cities Babylon ama Babylon, Erech, Akkad na Kaina, kitu kama hiyo. And then ali expand tena territory yake. Unajua amesha build Babylon, sindio? So ame expand territory yake tena to Assyria. Alright, you remember Assyria, kwa wasinyo amesikia. So to kumbuka this Assyria. And then in Assyria alitengeneza cities kama vile Nineveh. Muna kumbuka hii Nineveh, the one yenye Jonah alifaa kwenda kupreach. Yeah, so hii Nineveh ilikuwa territory ya nani? Ya Nimrod. Alright, town kama Rehoboth, Irkala, kuna Resen yenye ilikuwa city between Nineveh na Kala. Alright, then pia ancestors nini, descendants wao walikuwa kama Ludites, Anamites, Lehabites, hawa unajua Perushites, unajua hawa ni descendants wa Ham bado kumbuka. Then watoto, wacha tuangalie Canaan mwenye alikuwa cast, alikuwa na nani. So Canaan alikuwa na mtoi anaitwa Sidon. Sidon alikuwa the ancestor of the Sidonians. Canaan pia alikuwa the ancestor of Hittites, alright, Jebusites, Amorites, Gigashites, Hivites, Hakites, Sinites, Mahites tu mana, unaona, alikuwa descendants wao. And then the Canaanite clans eventually walikuwa wengi, waka spread out, alright. And the territory of Canaan ika extend from Sidon, unakumbuka, Sidon ni firstborn wa Canaan, in the north ikaenda to Gerar, ikaenda Gaza, in the south, na east ikaenda as far as Sodom, Gomorrah, Alright, so hawa ni Canaanites walikuwa naishi Sodom na Gomora. Alright, the famous one yenye tunakumbuka. Cities kama Adma, Zeboim na Lasha. So hawa ni descendants wa Ham. Alright, huyo ni last born. So descendants wa the first born mwenye ni Shem are as following. Alright, so sons were also born to Shem, vile tu walikuwa born to Japheth na Ham. Shem was the ancestor of the descendants of Eber. So now Shem alikuwa baba ya kina Elam, Ashur, Apagzad, Lod na Aram. The descendants wa Aram walikuwa Uz, Hul, Githa na Mash. Apagzad alikuwa father of Shelah and Shelah was the father of Eber. Eber had two sons. Alright, alikuwa na two sons. Moja alikuwa anaitwa Peleg, the other one, Peleg inamaanisha division. For during his lifetime, the people of the world were divided into different language groups. Sawa sawa. And then kuna brother yake alikuwa anaitwa Joktan. Joktan alikuwa ancestor wa kina Almadod, Shelaf, Hamazev, Amazah, Maveth, Jera, majina tu ngumu ngumu ya hiyo masiku bana. You get? But anyway, so conclusion ya our descendants ni ati wali form nationality, people and evo. Unajua, yon ndo time kulikuwa na division, Japheth wakakuwa, unajua the seafaring people, kina watu wa Canaan, unajua, and then Shem ni hawa sasa. So kitu ingine ilikuwa ina happen hii time, people walikuwa wanaongea one language. People walikuwa wanaongea tu, kama tuseme ni Kiswahili, wote walikuwa wanaongea Kiswahili. So at one point the people of the world wakaanza kujiambia tufanyaje, waka migrate kwanza, then wakafika plains ya place fulani inaitwa Babylonia, na hapo ndio wali settle. So wakaanza kujiambia hey, let's make bricks and harden them with tar with fire, kwa sababu hii place bricks zilikuwa zinatumika instead of stone. Sawa sawa. And then wakasema let's build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. Alafu this will make us famous and keep us from being scattered all over the world. Alafu hapa so hiyo ndio ilikuwa purpose ya hiyo. But the Lord came down to look at the city and the tower the people were building. Alafu akasemaje? Akasema the people are now united maze na wana speak one language. After this nothing yenye yenye watasema wafanye itakuwa ngumu for them, unaona. So akasemaje, in that way the Lord scattered them all over the world so God akawagawanisha into groups, unajua language groups. Umsee akiongea unapata unaenda kuambia ujamaa something mazee. Kidogo mlikuwa unamwambia na Kiswahili, nilete hiyo mawe, leta simiti, leta nini. Lakini sasa kidogo bana, badala ya kusikia ile Kiswahili unasikia, unaanza kusikia Kijaluo, unaanza kusikia Kikale, unaanza kusikia Kispanish ama sijui nini, mimi sijui. But wasi walikuwa divided your time. You get me? Wasio kusikia hivyo wakaanza, msio unakimbia place yenye unasikia msio anaongea language unaelewa. You get? And hivyo ndio walikuwa grouped. Alright, so now that we are hapo na tunajua, so ndio maana hapo ikaitwa Tower of Babel. Babel inajua inamaanisha this is why the city was named Babel, because that is where the Lord confused the people with different languages. So ni kwa sababu ya hiyo ndio inaitwa Babel, the Tower of Babel. Ukumbuke iko Babylonia. Sawa. So now nataka nikupatie recount ya descendants from Adam to Abraham. Juu now tunafikia story ya Abraham. So nataka nikuambie vile inakuja mpaka inafika kwa story ya Abraham. All right. Sawa. So the line descendant inakujaje? Tulianza na Adam. Adam akapata son anaitwa Seth. Seth akapata Enosh. Enosh akapata Kenan. Kenan Mahalalel. Mahalalel Jared. Jared akapata nani? Methusela. Methusela akapata nani? Lamech. Lamech akapata nani? Akapata Noah. All right? Si tunakumbuka mpaka hapo. Noah akapata sons watatu. Shem, Japheth na Ham, right? But tuachane na Japheth na tuachane na Ham, tunakuja kwa nani? Firstborn, Shem. So from Lamech to Noah to Shem, and then now tunateremka to this person anaitwa nani? Arpaxad. Arpaxad anateremka kwa Shela. Shela, Eber. Eber anapata Peleg. Peleg anapata Reu. Reu anapata Serug. Serug anapata Nahor. Nahor anapata Terah. Terah anakuwa baba ya Abram, mwenye anakuja waleta kubadilishwa jina, bro anaitwa Abraham. Tunaingia hiyo story next. Nahor na Haran. Alright, so hivyo ndio vile story imekuja mpaka imefika. Tumeona sasa ni siate ni kitu imetupwa, ni kitu imeiko na mpangilio, like vile ilianza mpaka vile inaenda kuisha. Right? So now, tunakuja kupick up from Abraham. Unaona? Tusisahau nini lineage vile imekuja. Alright. Anyway, hapo ndio mali episode yetu ya leo inaishia. Tunaingia now to a new adventure when we come for our next episode, yenye ni episode 5, which you wase munafaa kusikiza all the episodes zenye tushafanya, so that to connect story tukiendelea tukienda. Alright. Again, unaweza pata our links ya recording in Facebook, our page God Through the Generations. Unaweza fika hapo, you search, and then pia unaweza enda Instagram na Twitter, ni gttg_ke. Alright, mimi pia on the other hand, ama on this hand, unanipata Facebook waziri, like waziri mara mbili, and then Instagram, Twitter unanipata at 254_waziri, na tunaweza get to even learn more. Na yeah, make sure you share with somebody mwenye una feel anafaa kusikia ama anafaa kujua the story vile inaenda. And yeah, before sasa nimalize ni conclude hii episode, nimekuwa na kitu moja mazi nataka niseme. As Christians, goal yetu ni moja actually. That one day tutaenda heaven, right? That tuna believe that Christ alikuja akadai for our sins, na that whoever mwenye ata believe in hiyo atapata eternal life, right? And then now when that happened, imekuwa like 2000 years na zingine juu size kutoka hiyo day. But then now anatuambia that anakuja tena. But this time si ati anakuja sasa ati na grace, na ati anakuja tena kufa kwa sababu ya sins ya msi. Anakuja this time hili a judge, you know, a judge kama wasi wamefanya things right kutoka vile time enya aligo alikuja kufanya hiyo shughuli yote. So now hii time ya pili naye ni time anakuja kupeana punishment na reward. So kama wewe ni a good Christian, kama wewe ni umefollow everything yenye inafaa for a Christian, preparation for hiyo siku yenye anakuja, hiyo siku ikifika atakureward, utaenda heaven. On the other hand, kama ujefanya, uje hearken to the call, uje sikiliza the call, uje do the things zenye inafaa kufanya, yenye mkristo anafaa kufanya, itakuwa sad sana mazee that mkristo mazee una hiyo siku unaambia Christ mazee, hey, mimi nilikuwa mtu wako, and then anasema ya kujui kwa sababu tu ya the small things zinya tu get could do size right. So I say tufanye vitu right. Size unasikia kila mahali things ziko wrong, na tuliambiwa in the last days kutakuwa hivyo. So I'm thinking mazee bado masiku zenye zimebaki ni kidogo sana. So msi work on yourself, work on your salvation. Hiyo siku mazee kila msi atajua ukweli, like nani amekuwa akiwork ya ukweli, nani amekuwa akidanganya. Hiyo siku mazee itawekwa plainly, na itakuwa sad sana kama tulikuwa tunaambia wasi hapa vile sisi ni watu wa Christ, but hiyo siku Christ anakuja anasema yeah, atujui juu aje atujikuwa tukifanya the things right, you know. So mazee, isikuwe sad, isitupate ikuwe a sad story. Mi nataka ikuwe a happy ending. Inafaa kuwa a happy ending. Inafaa mazee wasi wa Christ tunachukuliwa kumit na Christ hiyo siku akikuja. So mazee, ukiwa tu hapo ukijiuliza mavitu, weju lize pia. Na by the way, yo day ikikamu, tuseme God afunge job saizi, aseme job yote yenye imekuwa ikifanyika imeisha, leo ndio anakam, mazee we utakuwa wapi after hapo? Na ujue after hapo mazee ni like eternity, and I believe kila Christian anajua hivyo, that kuna life yenye inakuja hapa, na ni mbili tu, ni either uende binguni ama uende, you know, to burn. Na mazee, sin ya kuburn nyimu unajua kuban ni nini mazi? Kuban ni kuban. So tusiku tukue wasi wenye watakuwa wanapelekuwa kukutana na Christ mazi kwa sky. Juu hakuna stadium yenye ita toshia wasi wenye wanaenda binguni. So tunaenda kukutania sky. So mazi kwa mbogi yenye naenda sky kukutana na Christ. Mazi tujikaze tu hiyo siku itafika. Unajua, but to make sure that tuna God ametu keep to safe. But sisi pia tunajitolea from our side. Sawa sawa. So nimefeel mazi tu niwaambie hivyo juu masiku zimekuwa mbaya na vile imesemwa kwa Bible lenye mimi nawafunza hapa kweli time si mob hivyo vile tunafikiria. All right. Anyway, mazi kile tu mimi nataka ni you just work on your salvation mazi with ile kuogopa. Uogope unaweza achwa mazi. So tukue wasi wa poa to dive in kwa word. Nee, usiseme we ni mchristian manze na ujui wadi nasemaje, sawa? Deep yourself, hivyo ndio God anakuongelesha, hivyo ndio anakuprepare hata for hiyo siku, sawa sawa. Tusome word, na mimi niko hapa ili kushare na nyinyi, na kama kuna kitu yenye au get poor, you can still talk to me, si unajua nimewapatia where you can find me. Alright, but for now, mazee tukutane in the next episode, where tuna get kujua adventures zingina. Anza sasa from hapa tunaingia story ya Abraham. Man, usitake jua vile nangoja hii story. Alright, so we just pray so that God akuwe na sisi until the next episode. And Father, in the mighty name of Jesus Christ, we are so grateful that you even allow us to kutana in spirit, even to listen to you, to listen to your word, and to listen to our story, and we are so grateful. God, I pray for those people when you're menisikia. I pray that wherever they are, you are going to be with them. You are going to fill your spirit kwao, so that waweze kulearn, waweze kujua, and so that they even get to be prepared even for your coming, oh God. I pray for ourselves that, God, you are going to surround us with your mercies and your grace and lead us, Lord, in your directions. To prepare us. Kwa sababu ni wewe ndio unajua the standards, so that hiyo siku we can get to see you. GTTG family, Lord, ninawaweka mbele zako. May you be with them wherever they are, mali wananisikiza, wenye wana go through a lot, wenye life zao haiendi poa. God, I pray that you may now ikuwe ni wakati wenye wewe unashukisha uwepo wako in their lives na waget kukujua. Lord, I bless you. Thank you so much for loving us, and thank you for sending Jesus Christ to die for us so that we can get this amazing gift of coming to see you and coming to be with you. When the day comes, please God, utukumbuke this family, GTTG family, nikumbuke pia mimi, nikumbuke wenye wana nisikia baba yangu. Thank you so much, God. As we continue with the rest episodes, God, mina pray that you are going to give us strength, you are going to give us wisdom and understanding and knowledge from heaven. Thank you so much, Lord, for you are good and we love you. Thank you so much. I bless you and I worship you. In Jesus' name, I pray and I believe. Amen. Amen. See you in the next episode. Bye.